Mama, mama, yakhumbule mama, mama, uthando lwakho lusekhona kimi, mama, yakuthanda mama, yakhumbule. Sishiyana zinhliziyo ezibuhlungu kodwa uthando lwakho lusalokhu lukhona. Nsuku zonke ngiyazibuza ngithi uphi mama wami. Ngibeke izithombe zakho ngithule, ngikhumbule izinsuku esasihleli ndawonye. Amazwi awusho asahlala kimi, nothando wanginika lona alusozelwa phela. Uma ngikucabanga mama, kwesinye isikhathi ngiyamamatheka ngoba ngikhumbula uthando lwakho nendlela mbamba ngayo ngesanda. Kwesinye isikhathi izinyembezi ziyesha ngoba inhliziyo yami yakufuna. Ngikubone amaphusheni sihamba ndawonye njengasezinsukwini zakudala. Ngivuka mfuna ukukhuluma nawe kodwa thole sengisele nezinkumbulo. Ngikhumbula ukuhleka kwakho mama, ngikhumbula izeluleko zakho, ngikhumbula injelo wangithanda ngayo, ngikhumbula ikhaya lalikwela uthando. Hey, wangifundisa ukuma no ukuthanda nokubekezela. Noma ungekho eduze kwami, isifundo sakho sahamba nami. Uma ngibuka phezulu esibhakabhakeni, ngiyazibuza ukuthi uyakwazi yini ukungibona. Uma ngilala ngithandaza, ngicela uNkulunkulu akugcine uphephile.
Lazo. ni kutanda kuzagube pagade.